right. Hatulali tunakesha kama popo, mafala wajue na watoa soko. Hini ngoma ya wazito si kitoto,
na wapa homa dizziness. Furu kisunzi.
Every day it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man, furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyalim wanna nice,
furu kisunzi. Furu kisunzi.
Gang tuna roll,
furu kisunzi.
Mafala wanna crawl,
furu kisunzi. Furu kisunzi.
So don't mess me,
furu kisunzi.
Man a real done dada, me no borrow things from go ask your mother. Maura ditozi panga, wicked man thing, wana kesha kawa ganga.
Legeza, zamisha iko nini enango. Legeza, zamisha iko nini enango. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo. Pandisha, muzuka baby girl nipe mo.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyali mwana nice,
furu kisunzi.
Furu. Niko na kikundi haijifungi, furu kisunzi. Fundi wakuwa funza nyi wanafunzi. Ngumi turushi huku na achwa kichungi. Kidungi mahete na bidi wavute pumzi. Mini fiatu chizi biti kigonga. Nipita na utadhani mwizi gikomba. Niko na moto na sipoi. Nyi bado bonoko batty boys. Yeah, I'm universal, internationally known. I got a lot of names, but just call me Callie Jones. I pull up in a party and turn it to something else. Being my friend is bad for your health. Vilena wakita bidu kabai gogos. Bamini ngati kampesa kadai lobos. Blood clot, buda aye nai bobo. Na even divo na madanga biti ai lobos.
Hatulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na wato wa soko. Hini ngoma ya wazito siki toto.
Na wapa homa dizziness. Furu kisunzi.
Every day it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyali mwana nice,
furu kisunzi.
Furu kisunzi.
Gang tuna roll,
furu kisunzi.
Mafala wanna crawl,
furu kisunzi. Furu kisunzi.
So don't test me,
furu kisunzi.
Fundi wa kuwafunza nyi wanafunzi.
Na watu wa soko.
Oh.